Black Market Records.
London, London, London.
I'm looking for a Cinderella to fit in this shoe. Nataka mali moja fisa kifajamo true. Beauty speak for it's yellow. You are living proof. Uber ni siezi tosheka na wewe tu. Some will call it manipulation, others call it humanization. But truly it's just an infestation of booty and bitches in this nation. Kenya is a big, big nation. And every pretty girl is can use some copulation. Anka jing jong. Nataka kitu mweru kitu lazima ikuwe new. Kitu inaka foreign kitu imetoka maju.
Ski uso yangu sit when mwoga nasikia wopi gatu meet mziki dawa lakini kijana sick bila mat mangeus wanadai nipa manamba ah shaka slim thick palipopota taipata nilimpeleka date na ganji ya sadaka juice lay queen anajua tu kupika pasta
mina penda wote
kila type ni yangu kote kote stroke club leo hadi mini okotwe akukudenja kavibaya sandra ni okote walete wote
sinapenda wote. Wote napenda wote, date amawe pote, meupe hadi chocolate. Napenda wote, wote napenda wote, date amawe pote, meupe hadi chocolate. Yeah.
Gavaina ni tax juu ya tax in facts. Kitu sijai give ni a facts in fact. Bogi kona silaha intact. Ala, konu juwi jokes ni cap. Kwa up, alisema anakuja ASAP. Fair nilituma nikaenda kufap. Fun fact, fun, alikuwa fucked up. Alikuja bash na anadai kutoka park. Tulimpata back, yani amesunda backpack. Alipigwa soki, after tumeransa. Una run mouth huku, tuna stack bag. Naka una kachawa, tuna crash bags.
Napenda wasichana wa luck and lie, yeah. Awe mjaka mkamba masai. Kierere ama pia awe mshai.
Napenda wote, wote napenda wote. Date ama we pote, meupe hadi chocolate. Napenda wote, wote napenda wote. Date ama we pote, meupe hadi chocolate.
Black Market Records.